Mungu alimuanda Daudi kurithi ufalme wake. Na Musa aliposhindwa kusema, Mungu alimuanda Haruni aseme kwa niaba yake. Sauli alipomkosea Bwana, Mungu alimuanda Daudi kurithi ufalme wake. Na Musa aliposhindwa kusema, Mungu alimuanda Haruni aseme kwa niaba yake.
Watoto wa nabii waliasi, Eli angejua yeye ni kuhani, Mungu kamuanda Samueli. Watoto wa nabii waliasi, Eli angejua yeye ni kuhani, Mungu kamuanda Samueli. We are only praise the Lord in the eyes of God. We are only praise the Lord. We are only praise the Lord in the eyes of God. We are only praise the Lord. Hata wazari ya tidauni yupo wakumpa heshima Mungu.
Yeah. nisijakuwa